Hey. Makobo simbali saba kupela nenshukushimish. Chiri ndi chamu filomongo, chimuko ntapeta wa. Chimuma mekuita wa nsalafiti. Yes. I'm into the love of God. Kufuwa ipi chimuko atulefo mwela mwela. Nangulefo mulilo mulilo. are slowly. We are getting back. We are getting back. We are getting back. Yes. Yes. Kristen, my sister. Yo, yo. Kristen.
Aleluya, 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 ale